tembele, oh my love. Baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda dadala, mina we my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele, inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila nawaza usipokuwepo nitaishije.
What can I do?